Sunday.
Maua yalionekana mbali ni mazuri, macho yangu yalikuona, hope that you notice. Tell it to things you do that makes me smile. Nishike mkono nipeleke miles. Let's go where no one could find us. Niko tayari kupotea na wewe, kupotea na wewe. Angalia, kuna kitu kwenye kioo. Angalia, haurembo kwenye kioo. It's you my love, kuna kitu kwenye kioo. Oh, tena sirina omukwano tegungula neoli tambula mawanga talipuna kwa gala. Niko tayari kuvunja sheria za mapenzi, niko tayari kufungwa pingu za mapenzi. Yeah, yeah. Na kukosa wakati hata uko karibu nami. The things you do that makes me smile. Nishike mkono nipeleke miles. Let's go where no one could find us. Niko tayari kupotea na wewe, kupotea na wewe. Angalia, kuna kitu kwenye kioo. Angalia, haurembo kwenye kioo. Oh, oh, oh. Beautiful, beautiful, sura beautiful, beautiful, macho beautiful, beautiful, shape of beautiful, beautiful, yes, so beautiful, beautiful, sura beautiful. Takes out my soul and your touch opens all the doors.
Beautiful, beautiful, so beautiful, beautiful, much beautiful, beautiful, shape of beautiful, so beautiful.
So beautiful, yeah, so beautiful.